Kukubakana kujigirira munda na tete
Abalala vandema
Obulunji wabumala Fakubalala bakubalana Mbibi na kudata Jagala kutwale China Jagala kutwale wafe Uganda Jagala kutwale South Carolina My girl, I wanna take it to Jamaica
Baby girl
Obulunji wabankuba Amaziga yegwa na sangula Oh oh my girl wankuba Amaziga yegwa na sangula
Wewe ndo pacha wangu nikikukosa na kosa right Tena mwandani wangu joy Superwoman Tena sina sight if ni wewe to make Tena raha yangu Itafanya eni ni baki na wewe We uko kwa romba kandani Kukuwacha siwezi hani Every time, every minute, every second with me
Uko moyoni
Milele daima tabaki kwa nawe We uko kwa roho, we uko kwa roho We uko kwa roho mpaka ndani We uko kwa roho, we uko kwa roho We uko kwa roho mpaka ndani Mpaka ndani Mpaka ndani